Bijou, I don't know.
Ben melokan, man gigla ci bëgg. Bak bu tabbi